uwo mutunzi yari afite amaisha y'umunezero mu gihe yari hano ku isi. Yari afite ibintu byose yari akeneye, ariko yari umupfu kuko atibutse gufasha uwo mukene ngo ni Lazaro wari uhora iteka ryose aho ku muryango w'inzu ye. Uwo mutunzi ntiyasuzuguraga abakene. Ibihe byinshi cyane Bibiliya ivuga yuko ngo dukwiriye gufasha abakene, ariko abatunzi benshi aho gufasha abakene babahindura kuba bakene cyane mu cyimbo cyo kubafasha. Wibuke kuko umunsi umwe umuntu uwo ari we wese azavuga ukuntu yari atuyeho hano ku isi. Wibuke yuko uyu mutunzi kugira ngo ajye muri urwo rwobo rwaka umuriro suko yari umunyamahirwe, ahubwo ni kubwo kubera ubutunzi bwiwe yakoresheje nabi. Nuko atizeye Imana mu gihe yari atuyeho ku isi, ahubwo yizeye ubutunzi bwe gusa. Ni ikibazo ku munsi wa none, watanze ubugingo bwawe ku Mana? Ngere turebe ishusho y'icumi n'umunani. Yesu yongera kubacira umugani ati, ninde muri mwe wogira inshuti akayisanga mu gicuku maze akamubwira ati, muvandimwe nkaba imitsima itatu kuko nshikiwe n'umushyitsi ubu nyine, kandi akaba aturutse mu rugenzi rwa kure. Akamubwira ati, ntacyo mfite cyo kumuhereza. Amaze uwo muvandimwe wiwe akamusubiza ati, wingora tavazare. Akamubwira ati, kera nakinze kandi kera twaryamye n'abana banjye, nta kuntu noshobora kandi kubyuka ngo nguhereze. Akomeza kumusaba cyane. Nyuma y'igihe kitari kigufi nuko arabyuka arawumuhereza, kuko atarushye komeza kumubyutsa. Umwami Yesu aravuga ngo, timucyogore musenge namwe murahabwa, mushake namwe murabona, kandi mukomange muzokingurirwa. Uko ushaka abona, kandi usaba wese ahabwa, kandi ukomanga ku rugi azakingurirwa. Ninde mubyeyi umwana yosaba urujanga akamuhereza inzoka, cyangwa se akamusaba umutsima maze akamuhereza ibuye? Ariko mwebwe muri babi kuko muzi guhereza abana banyu ibyiza. Ese Imana Data ntizokomeza guhereza Umwuka Wera abandi bamusaba iteka ryose?